But oh yeah,
Nakuja,
I love me, baby, Nakuja, baby, Nakuja, I love me, baby, Nakuja. Kama jali, mie, kwako nyanga. Uwadali utafanya nilie, wakini nyanganya. Nakuja, I love me, baby, Nakuja, baby, Nakuja, I love me, baby, Nakuja.
Nikamate simbwake. Baby, let me be romantic. Hatuja, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo ticha. Mambo joro joro. Mama, bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyanga. Uodari, utafanya nilie, wakini nyanganya. Nakuja, allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja.
Oh, baby, jo, kulosa.
Kwa udongo ama umefinyango kama dongo. Baby, kwani umenipiga zongo wala.
Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja.
Kama ajali, mie, kwako nyanga. Uodari, utafanya nilie, wakini nyanganya. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja.